anadi mayi asem tia bi anase akenkan sem tia bi a se awurade pa yebegina so akasa a free ohote fo matio eti dumiensa yimu adio no nan akopem aduasa ebio nso me pese mekenkan free enyimu aduasa nsia akopem aduanan ewo ebre tia yimu.
Now, Saint
Afe, for Matthew, eti dumiensa, ifi yimu adununai, ewa ohoti for Matthew, eti dumiensa no. Ti asem no akinkan no eyi. Mensem ebeye kwa, nemum nensem enye kwa.
Another parable.
Obu wombe foforo bi eka se, osura hinie no eti se onipa bi a ogu abapa na fuo mu. Na odaaye no yetamfo eba begu ewura boni bi ayuo nu mu na ofuho ekoy na eyia han na eso aba no ena ewura boni no nso eda adi na afurura no enkoa eba ne nche ebebisa ne se owura enye abapa ena ogu nu wafuo nu mu na ewura boni de efri hen.
And he said unto them, an enemy has
na,
done this.
Na o ka kire won se, o tamfo bi e na waye sa. Na enkoa no ebisa ne se, ene e o pese yeko ekoboaboa anu ana. Ene o se, da bi anya mo boaboa ewuraboni no anu a, na mu atu ayuo nu bi aframu. Mo mani ye nu nu enyina enyini enkosi etwabre. Na etwabre nu mu, mesuma etwafo no se Mumwa bwa irabani no ano kane na munchichiri no efiefi ema wankoshi na ayuono die mumwa bwa ano enkugu esaino so wunguni mumwa bwa irabani no ano kane na munchichiri no efiefi se making kan ye bibi wansobi eba menchen bra na meti Catalina emepo no so anajibi ewo empire bomu. Na mejuni se, ehi, ena metu nyanya asembia, metu ni edi akasa, afa diya mepese, mekano anadui hon. Na, mekwawishwe ehunu asemfuwa discrepancy, enti minya ensema sitre ngoma, ena mishwe asemfuwa discrepancy entrasye. Na etrese, hudia entawantawa, ana... Ana eye ebrabo sadie wefta ekan ye no wudia ntawantawa bibisu nko ana ene die ewo dada no ebo ebra enti medwene ho se anabi asemti no mefre no ababoni no na me wa hotuso se ewurade bechira na asem su sese ebra ye beni no no na ye nim nso se ochiremu ewo nyimu adia sensia na na ekopem aduanan miensa sadie saa abayi enyiniye na ebra ya duru hei moma yankinkan eno nso nyimu aduasa ensia sese ekopem aduanan miensa na ebra yesu ema nkrofo akuakuo no ekoye no okofie na lesuafo no eba ne nchen ebebisa se tye afuo mu ewurabone ho ebe no ase obuase won se de ogu abapa no ene onipa ba no na afuo no ene ewiase abapa no ene ahenie no ma na ewura no ene obonefo no emma otamfo no a ogu ye no ene obunsam twabre no ene wiase awiye na twafo no ene abofo enti sɛdeɛ ɔboaboa wura no ano na wɔde ogya ahyia no saa ɛna ɛbɛyɛ ewiase awieyɛ onipa ba no ɛbɛsoma n'abɔfoɔ na wakɔboaboa sintidua nyinaa ano afiri n'ahennie mu ɛne wɔn a wɔdi nsɛmmɔne nyinaa na wɔde wɔn akɔgu ogya mu ogya fononoo mu na ɛhɔ ɛna osu anaa agyaadwoɔ ɛne sitrɛ ɛwɔ ɛna atenefoɔ no ɛbɛhyerɛn sɛ owia ɛwɔ wɔn agya ahennie emu deɛ ɔwɔ aso no ma no ɛntie yei ɛyɛ yesu a ɔrekyerɛ ɛbɛ no ase ɔno ara ankasa yɛsaa nti yɛnim sɛdeɛ aseɛ kyerɛ na seesei ɛberɛ a yɛbɛne yei ɛyɛ aba no dua ɛne ne twa no afei ɔrekyerɛ aseɛ na afei megyidi sɛ na Yesu ebu sa ebei ewo ne breso emom na ekyere se ebeye ho sa ewo wiase awieye ana ebre awieye a eye enedei na megidi se sa anadi asempo kituei eye pa ema edon a yatimu yi ifi se Yesu epae mu eka wo ha se emu abo anu no ebeye ho ewo wiase awieye sa ana awieye no beye awio no emu abo anu ene ewura no emu abo anu ene won hie na wafa awio no akọ ahinie no mu na megidi se na eye sa akwan yi so na tresem foforo edi mikan ekọ sa jidie yi mu matwere wa ha eye matio eti adionu na yi mu adionu na ba bia eka se o kasa fa aba no aba boni no ho no Yesu ka se nimienu ebeben ho ase ebedada wona wayi won no mpo se ebetumi ayeyi a eti sa pepepe tresem no mu ba bi nso e wo ho a watwere se osuo etogu atenenfo ene wona wontene so mikai misua huno a edikan e wo bra me ba pentecoste fo entem na me wo mishawaka Indiana na me wo nhiamu kese bi ase chiadan a ebe ese aha ba bia na atifi ene anafo abedi ahia ifi se samre no na eye nipa mu enyimu ebre no na esese woshia esoro ho na waye anyano pentecoste ekuo akese minu na mente won ho asem da ana me nhia won da ebrai di kan a mete se wo ka kasa foforo na santre na wieye e won hia mu no me na me nka won ho nti na me ye baptist sofo abrante wa mete na akire no ho a na me kai ebrai di kan a mete se obi e ka kasa foforo na me nim de de na ne nyina akire na afe sa amerema mienu enko a na wote animu ba akokasa e wokasa fufuro mu na ofufuro no akyere de obema no kan ye no ase eya pa mishase e hwe trokunkun mu yie pa se de metumi biara e wa na mihunu se ade no e ye twere twersem eno ene ade pote a twersem no de honkunkun no ebeye eye ebe daba ko akyi no sa anadwo no na makoma mu e woro susei me dai e wo abrofo bi mu na me ni sika dodo a betumi amamanya empa enso na me osika me dibe kofie enti me nya ko sebi a adi na kakra na rosa eye na eye manopadua ne na o ma me kwan se me ni won enidi emom na me ni sika metua o sa bre no na eye ahokye bre mfia pem ahankuna dia samiensa sa na na etie na edin pa yi enti me nya adwene se eye me me pese me ni won bedidi emom me pese me hunu de wowo wo biribi a me ni bi enti sa na pa no me obi sa me asofo nyina mo ma asenka adwa no so na mo meyi mo ho adi de wo ye ya bia wo fure eye me ka se William Branham osempakani Jefferson Bill na metenase eye sabre no na me ni osofo okuma akura e wo asenka adwa no so da edi so no wo fure me se me meka sa e wo asenka adwa no so na me ka sa wie ye no ade ye ni di ye na me shase se mi shia enipa hodo a wọtu nsa efra mi ewo wona sori mu enu akire a won enu akire no aden nya adwene bi se anka metumi akoba bia sa merema mienu yi a woka akasa foforo na wakire ase no ewo no a de na ehihimi ewo makoma mu ene no na mihia no pa eye se de medikan aka akire mu no eye akyede asima bi a ekoso munim se akyede ene ofra de aden sachira enim e ka wo nkwa na nyina wo hu wo de wo obi se e yo nyankopon akyede a enti abre nyina me efri bra miswa na e wo me so ebre bia nipa onim ni nyina enim se e yani kwe eye te medine na me nim se de etie sa abre no eye sene a eye aniso ade hunu na me nim se de etie sa abre no emom medine se se anka metumi akasa won ho eye na ho ho mo a na e wo edan no mu e kire pepe se eye nyankopon ho ho enti me nya wo mu baako ene no kasai ana me bisa no ensem bisa kakra na na oye kristo ni mapa na akinye bia eni ho se sa berima no eye gidi ni mapa na obarima odi ho no ebra de kasa ne ho no se na mahia nya atum ni bi pen a na oyey mu baako da obarima no na oyobi ankasa na ne yiri eyo ba ni tinwi eyo kokko na oni obi ewo ma oni oba ni tinwi ye tuntum ewo emma miinu na medine ho se afei sese edine na aka enu ni me maya basa bi obi a ne nyina so eya asem no nko a etese eya asem no ana enye nokre na sa honhom no enie ba ko bubom se de menim bia aye nokre na ofofo no nso enye papa kura nenso honhom no ahwie agu omba no so sese ebe den ena sa betumi aye ho me eha mi yi ntie mi enu akire no na me bo mpa ye ewo abodan bia me ko bo mpa ye wo mu na abodan no mu aye mfuturo enti awia bi me pia firi ho ena me de me twi okronkron no etu dia bi so na emframa ebo no ebue ko hebrifo eti ensia eho kan se awiye nanu mu no te de ebeye te ye firi no kura no ho ehwe ase na ye dane ye hu bio akwa adun sa kire mu a na bo ne ho aforobo eni ho bio na se de nka se eni hwe mu a abenu abo na na wiye eye ohye nanso osioto gu asase so ebri bia na enonom no na esiesie no emom enkase ne hwe mu ne de obepo na obeboaboa ayuo no ano na medwene se eye eye mframa ena ebo ya abuemu eye mede twa kronkron no atu ho bio na medwene se eye sese me na mframa no eboy na ebue animu ye ekor so emprensa na medwene se eye sese enwanwa na afi mi sori ye no ena medwene se ewrade edie nti ena obue twa kronkron ema me se menkinkan ye me ebra meduru ho no ba bia enkase ne hwere mo a abeni abo a na wie ye ene ohye medwene ho se edie nti ena obue ho ema me na ayese me hwe abonten sese sa anisu adi hunu ahodo yi ankasa ena eba ewo bra ye ahoden enka ho ye ye nyankopon wo hunu me hwe na me hunu asase bi a etwa no ho ewo manim ena me hunu se ayese de wo funtum asase no obarima bi enso ehya atade fitaa a onam egu awio na onanti fa asase no anu ewie akire no obarima bi enso eba ya ne ho ehu na ose atade tuntun na otu ewura bone aba epete asase ni nyinaa so bomba no no ebo mu fifiri eyi ahan na ebra wo yi ahan no sukom edi womba no no ifise na ohia nsuo na ayese wo mu bia ebo mpa ye e wo bra wa si won trase kakra ewurade mansuo nto na munukum kesia bi puei ana osuo tugu etogu won ba no so ebra eye sa no ayo nketo anu ehuri ana ofi asia kan se ayeye nkan urade na urabone no ensu ehuri sabre no a ekan se ayeye nkan urade na afi wo kire aniswade hunu no ase osuo etogu wona wotene ene wona wontene so ohom kwa noa ebetumi ahwie ewo nhyamdie bi ase na obia edi ahurusie ewo mu nya atomfo kristofo ene obiara oka ho eye nokre pa nanso edi ene no won aba ena wodi behu won wohunu saa kwan no nko aso ena wodi behu won afei wohunu saa sesei ebra ewuram aduaba bi ana ewuram ayuo ene ababi a etobri bi a eye no ho se nokre die efie aba ese no ase ebe dada wona wayi won nko gine se yete ebra no amu ebra ese se ye ka asem na ye kasa fa saa no mayi ho dono nso ewo enyimu aduanan baako baanu no ese pa ewo enayi awieye kopem se wanye wantumi anyina asafo bi so se wonyiyi mu that is a methodist for an baptist for an pentecostal for se wonyiyi mu oka se obesoma na bofo ama wakọ yiyi won mu obofo ene odi enchichemu no eba enchichemu a eda papa ene boni ntem na obia entumi nyesa kise ewurade bofo ono ene nia obekire de eye ene de enye onyankopon ka se obesuma na bofo ewo emre ayiye enye abofo ewo ahai emom abofo ewo emre ayiye na wabuabua ano yenimse ye ani kabra eba sesei no afei obofo asikrepa ani osumafo na yehunu se ye wo abofo nson ema asafo nson no na sesei dabi asafo emre no anyinaa mu hwene nson de o si wona ogu abapa no eye na afi de abapa no eye de edi kan ogufo no eye ono nyankopon ba no ono eno okogu abapa no
and an enemy came
na otamfo bi eba na chi a oni obonsam na obegu ababone ewo abapa no egu echi Say, menam fonom, sa adie ya koso, efri bra, ye nye wiyase, sa pepe epe, efri mfiti ase nou nina, sa adie ya, ena esha ase. Afe, okase, o nyankopon abano, nyankopon ase nou, yesu kanwo, baby, se, asem nou eya ba, na ababiyara, ebe wo sedye, nisu etye. Na afe, se kristo ni, nyankopon emma, ahinye nou ma, abeye nyankopon abadia, enye, na ese se, waye nyankopon asem. Nyankopon asem wa, adadi, ewa bura watimu, ama sabre nou sou boshe abano. O nyankopon, edi nasem, emma, ikiti asyeno, na ebri biara, enya anaba, nebre, eni boshe ahodwo. Afe, ebra noa eba yeno. Na ono eni o nyankopon aba nyankopon asem ema sabre no ebra mose eba ye no na ontumi mfa no wan kransem ema enye adwuma efise na ono eni nyankopon aba ewo sabre no afei ebra kristo eba ye no wantumi ama ewo noa ana mose ebre so na eye ono ne bre a na obabunu ebeyi nsen na wawo obabani na ono ena obeye mesaya no Now, say, Luther bre etchem, Wesley bre, Methodist bre, wo ebre nu nyina mu, ani Pentecost bre, na bre bia, wo ma no ne bɔhyɛ asɛm. Na enkrɔfo a wo wɔ saa bre no so, a wo bɛda saa bɔhyɛ asɛm no adi no, wɔn ani saa bre no so aba no. Sɛdeɛ Yesu ɛka wɔ ha no, wɔn ani ahenie no ma, ɛyɛ nokorɛ, Honhom Kronkron ɛda ne ho adi, ɛdi dwuma ɛwɔ ne mma mu a, wɔn ani saa ahenie no aba ɛwɔ saa bre no mu. Hunu sɛ ababɔne ne ɛne deɛ ɔtamfo no, Satan, ɔno ɛna ogu mpaapae mu anaa ababɔne no. Ono ana odifo se oye sa adebone no satan egu na ba efri fitiase no ebra nyankopon de ni nipa odi kan ede won ba asase so adam na ewom se na onim se nimdie bi oho efa nokure bi ho ene de efa papa ne bone ho na omedru sa atebia no Emom, yehunu se, onyankopon de nasem, ema ne ma, se enye ahobammo ema won. Won, ye ni ahobammo bia, jise onyankopon asem no. Eno, ene ye ahobammo. Tupa ye bia ni ho, hunta bia bia ni ho, ba bia la eni wa ye besi, Arizona, ana California, eni ho, ana ba bia la etisa, ye wo ahobammo ba akope, na eno, ene asem no, na asem no ebe ye honam, na ebe tina ye mu, a eni Yesu Kristo. Ono ene ya ho ba mba ba akope. Se yo, yo ni mua, esani ya na amaniye entu yen. Bwani mpo, wo munti ya nukule jidini. Na uni msa, ye nyankopo ya wono ono, onye boni, ontumi inye boni, wahu. Wo mu enti ya numpo. Jentra, David kan se, enshilani onipa, onyankopo emu boni emu niswo. Ebra, uwo kristo muno, unye akonwa, udi ya boni. Asori fwa, wati wanho prekuno, eni boni hon ahuni mbiyo. Unni akono emano. Se, ewi asimu die, ubetu mi aye odi boni yeni. Nenso, onyankopo anfemu die, unye sa, efise, uwo kristo mu. Ebe edeng, ena ubetu mi aye odi boni yeni. Ewa bra, uwo obia. Oni boni mu na nyankopon ehunu ono a wo ni mu no nkwa sese ye eni kabre no emfiti ase no ebra nyankopon gu na ba ewo asase eso na odi wura ne mako mamu no na busua no se wonkura sa asem no so no na eno nkwa eni won ahoba mmo wonkura sa asem no so ehai ana otamfo no ba e na obu sa aban no ani se obu ababone no a ani nyankopon asem no ebo ebra se na eno eya ababone ewo mfitiase no a sa ana etie ene bibiara edibribi beka onyankopon asem ho no eye ababone no a memfa ho ani ba bia efri elba se efri ekuo mu o Se fri asrafo mu o, se fri amanyo tumi mu o, bi biara eni nyankopon asem bo ebra no, eye ababone no. Se onipa bi esori jina, na oka se oyo sempakani, na oka se anwade enanu etwa mu a, eno ni ababone no. Se onipa bi sori jina, Now, can say, or your software, or your four hours of beer, a war baby. Now, on you, sir, yes, you please to the study or tear, I will be beer. This and a honour from Unco, Tessa, and Ra, and any dap him one, and only about Bonino. A brow, can say, I'm a dear, a summa for brand work your moa, and only about Bonino. Sir, Ocasse, when you uncoup on my recebia, and you are, and only about Bonino. Now, and no, and I, we are seeing now. A boom comes so na a mere a yuno. We know, sir, a good one, or dear kind a good about Bonino, or Shannon, so sir, or Bon Samono. And I knew, sir, our Genesis, a tibaco, says a woman, na a ha, our Matu, and woman, a tibumi and son. Yes, a busu, a shabby biara, a tiana sam, and so, sir, a Bon Samono. Na enfie apem ahankuno aduonum ensia yi bibiara egu ababone no a ni nyankopon asem a watro no ebo ebra no ana asa wodi obiara enkyrasie ebema no no eye ababone no onyankopon ensha no animu onyam ontumi eremfra enye da etisesina apiaba eni bibi fufuro biara emfra wurintumi mfa emfra aba fufuro bia etese eye ade kan no a ababone.
Now we find
Say, Yehunu say, a brown Yankupon goo, Naba, I will aid in Tromuhono. Yehunu say, I will Hebel, Nanso, a brass Satan, a goo Naba Bonino, I will K, Obacon, I will Trinini, Obacon, I will dear on your Trinino. A son said, How are etia some Bonino? Ah, and in Yankupon some above Graninti, and I know a share Boniasi, a man who done it than any home, and I done it than a free Sabreno. Na yare nyinyina emfiri mu disɛ abɔfo no ɛba bɛyiyi mu na onyankopɔn ɛfa ne ma ɛkɔ ahenie no mu na wɔhye ewura bɔne no hyɛ bobɛ mienu mu nso sɛ anka yɛbɛnya mmerɛ pii ama saa nsɛm yi a nanso yɛ bobɔ yɛhia no so sɛdeɛ yɛbɛtumi awura mpaebɔ mu ama ayarefo ɛwɔ sima kakra ɛwɔ yɛn anim yi hunu sɛ wɔn aba no ɛnyini bɔ mu pɛpɛɛpɛ said the Yankopon, a can or a hanso, a war, a tidumi and sano, a war, a sina semnumu, and a jay, a war, Matthew, Mama, Mimi, a nun, enina, enini. Afe, Cain, echo not as a sasso, echo shisha, a yerify, na oware, na okum hebel, and on Yankopon, a mass set so, a sina naimu. Na I want to atwa son, a shasia corso, a war papa, and a bonimu. Afe, Yehunu sɛ, wɔka wɔn ho bom, wɔn mu bia, ɛbere biara mu, na ɛma Onyankopɔn, ɛyɛ bɔne akɔsi sɛ, ɛma Onyankopɔn ɛsɛe wɔn. Mmom, awieeɛ no, wɔnyini kɔpem ɛbrɛ a saa aba mmienu no, aba bɔne no, ɛne Nyankopɔn aba no, wɔn nokorɛ etiri no epueeɛ, na ɛno ɛna ɛkɔwie ɛwɔ Yuda Iskariot ɛne Yesu Kristo mu. Ɛfiri sɛ, ɔno ɛne Nyankopɔn aba no. Ono eni onyankopon abodi enfiti asenu. Onye obiya se onyankopon. Na Yuda Iskariot nso. Wa wono se oyirabano. Ofri amani hunu krom. Osane eko amani hunu krom. Yesu Kristo eni onyankopon bano. Onyankopon asemwa adedi. Yuda Iskariot enam ababoneso. Na oyobon sam aba obe yuyase. Na ojina ho eman na da. Sedye na otie ewo enfiti asye hono. Kenya. Na oye ne kane eja. Yuda die, oye no se asoriko ni. Na onye no kwarefo pa. Na oni jidie pa. Anka oni nyi Yesu emma. Nanso hwe, ono eno ogu sa ababone no. Osisi se obetumi afa wiase adamfo. Sika na afa Yesu enso adamfo. Nanso na aka akire se oye bibi afa ho. Ebra, na edon no aba wieye no. Ebra, oye saa adiboni yi no. Otra entiti musia, na edase okon anim ana na chiri. Na esese ofa ekwan a wasi so no so. Se odaadafo, ogu ababoni no, obo omodin se obenya nim onyam afri ekuo akese a na ewo saa bre no so. Oni farisifo, ani sadukifo no, na odine se obenya sika kakra, na enipa pii no ani agye ne ho. And on a man, Nipapi, Eko Rasa, Ababoni, no more. Or one modding up a Nipanim and Munam. No, my young pair on Yankopon and him and Munam. And then Nipad yet, Nanso, yea, any dear, Yuda, a yea, a bra, Ababoni, a unity, a woman. Now, Yenim, sir, now yes, you any a seminal. Ohotini Yohane eka se fitiasia no na asam no wo ho na asam no onyankopon ene wo ho na asam no eye onyankopon na asam no ebeye honam na ebetena ye mu ewo ha afei asam eno eye aba afei aba no ebeye honam na ebetena ye mu se Judah nana oye otamfo no aba ene ababoni no a eno nso ebeye honam na ebetena ye mu ewo nipadua eye Judah Iscariot mu wanya no kure jidie kan no onyaade osusu ye se eye jidie bibi wo ho a etise jidie na eye jidie hunu na no kure jidie mapa efiri nyankopon mu no ebeje onyankopon adi wo nyankopon ene na sem no ere mfa biara enka ho kire kronkron no eka kire yen se ye di asem baako eka ho ana ye yi asem baako efiri mu a obeyi ye nchefa efiri enkwan nwoma no mu adisem etia dio no mienu nyi mu dun wotwe etira etato no Mfiti asiano, enwoma edikain, awa tula kukunu muno. Onyankopon kachila wanse, wongu asamba akon emposo, wani asamu nina aso, esese wodisa asamu noso. Yesu, awa enwoma no mfinfino, abe kansa, awa nibremu, anu wakansa, enyabo donkulu onipanamso, abe tinasi, emwom, asamu biara, ebe filo onyankopon anu moso. Na, ewa edisa mebra ekatuono, ose, yenkomse, obiara obeyi asamba akon, afri enwoma no mu, na odi asamba ko ebeka ho no obeyi di chafa afru enkwan goma no mu enti erintumi nye esumu ade bia emom ade kan onyankopon asamu an bibia emfra mu yenom ene onyankopon ma merima onyankopon ma ma a enye nipa peso ena awu won ana ase wo chia obi nsam ana ase enam esubo bi so ana na emom onyankopon honhom ena awu won a eye honhom kronkron no na asam no e da ne ho adi e won won mu yen ene onyankopon no kure aba no Otamfo no ede ne ho ko hye asafo mu ana wabeye atitisam mu gidi ni ana biribi atisa emom enye no eno ne ababoni no eye biribi ara ede ne ho wura nyankopon eno kura asempa no mu na ye nim wo e wo kwan ben so ye ka se eye won wo wa kwanya se wo kire eno ase tabi owura Nipa biara enni ho kwan sɛ ɔkyerɛ Nyankopɔn asɛm ase. Ɔno a ɛna ɔkyerɛ ase, ɔno ɛna ɔhyɛbɔ. Afei na wayɛ, ɛno ne nkyerɛse a ɛwɔ hɔ. Sɛ ɔhyɛbɔ no, na afei ɔhyɛ no ma, ɛno ne nkyerɛse. Biara enni Nyankopɔn asɛm ɛbɔ abira no, ɛyɛ aba bɔne nokorɛ paa. Sɛ sei, sɛ deɛ maka no, na Yuda enni gyidie mapa, na ɔwɔ gyidie hu, na ɔwɔ gyidie a osusuiɛ sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ba deɛ, mmom na onim sɛ ɛnyɛ Onyankopɔn ba deɛ. Anka ɔrenyɛ saa, na onipa biara ɔbɛgyaagyaa Onyankopɔn asɛm a ɛyɛ nokorɛ yi mu no, na ɔwɔ gyidie hu no, Onyankopɔn akoa nokwafoɔ ɛbɛsɔ saa asɛm no mu. Adagyo bi. Osafu bi awo fri Arizona na awo entitiya bia kesiye bi mu awo kropon yi mu eba mi nchen ebe kan se ne de pese ame tinitina wo awo biribi ho e kan se se unya kwanya e kan se ye ni akwanya kesiye a minim entibra na obai o kan se owura brana wo bo modin megidi se wo adwempa na wo ye nokwafo embo mu bo modin se wo di asomafo nkyerekyere bi eba wiase eno se asomafo no bre etwa mu ewo asomafo no so me kan se ade adi kan me pese me bi sa o me nua ba ma ene se budi so nyankopon se nyina ofri homi mu obua se ani owura me gidi me kan se ene ye ba kire me wa asem no mu ba bi a asomafo no bre etwa mu se se wo de se me ba bi a ewo me no ebeji adi na me kan se asomafo no etwafo no de na okura ahinie no safo no ewo pentecost da no ebra asomafo bre no ehya ase no Okansa, emeramani anianom, edie na ebetumi aye na awade yenkwa. Obua se, monsakira mu adwene, munyina na womo mu asu, ewo Yesu Kristo din mu, ema mobone fache. Na mobenya ho nkonkon achede ani. Na bwahye no, eye mu ene mu ma, ene wona wo akiriti, enkododo a, ye na urade nyankopon ebefrɛ wona ba nyina edia. Sese, ebe den na asam no, ene ne ho abo abura. Obarima ni bua se menya ti yade akese pa na ju be kan se be dune sa se se o die ka kire mi onyankopon gusu e frɛ so onyankopon gusu e frɛ dia ene na asomafo obrɛ no enso egusu e koso no crani to do a radin and coupon ever na wakoso afre na obefre to do a befrenina a becoso ya suma for bread if we said yes to Christo at his idea or tear and ra and ne any dab him. Say, and nay, you know, sir, sir, about Bonnie, or Gunner, a brilliant, Sanka, a better year, and I mean, you know, what you might do, and I do no more, and Camelia, Nancy, willing to me. And Renina, Mono, Yenina, the Motor Duano, I can catch your crown crown. Now say, yes, but, or Benno, sir, about Bonnie, and say, a brabo. Ono ni asemo a eja edi ono ni nyankopon entrasie edema asemo no efri se o kan se mu yi hwetre asemo no mu esusu se emu na munya dan kwa na eno na edi mi ho adanse eno na da ho no ono ono ni asemo no entrasie na obabere na biara wa wo no foforo ani nyankopon baba biara e wo sa abrei e ye asem no entrasie wo ye krata wa twere ai nipa nyina ekenkan ani
notice
hunu se o ka se wo sare me kwa wo twere 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 boni
wo sare me kwa
wo twere 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 boni enipa ntere twere nipa tete sem wo twere twere se eno ni nyankopon asem no ebra eno nyankopon asem eni hwiye. Sha, every bia ewo adiaba etisa, every bia eyesa, na yende ye ni anuyi, ye wo de etisa, ene ebrea ekron echan emre no nyina a ye di abomu, efise ye ene wiase abakosem awiye, ye ene ababone a echan so a abapen ewo asase yi so, na ewo ewiase ene ababone a ewo mra aka no mu no etwe won efri no kra ene ti asifo nyankopon no ekọ abuso mu nchen ene yesu eka wo Matthew eti adu no nan yimu adu no nan se obesa se se betumi a anka obeda da wana wa yi won no mpo munkasa emfa ababone no ho.
Oh,
ele ani tian ko a Satan e wo nipa no mu na oye nyame somu nim difo a se owo doctor abodi e wo Christo somu adisuamu obetumi a kyerekyere sa asem no mu yie pa Yesu kan sa emom wo di ehwe no ba bi wo ho a obeka se eye sese eno enye emma ye o ani eye ensoso hwe efise nyankopon e kan se na eye fede eye eye sa ababoni kro no a edi onyankopon abufuhie eba nowa enanu so ebra onyankopon soma ni difo ekoye na oka asam no etise oja edere epai adinsakira etire nipa no na ababoni no eyirai kwa afei edi na satan eye eye oba ham etiripe ana ohyase egu bibio ye eye no krepa. Mose by Odifo Kasem, so obey Israel, my upward, a free stress. And then they see ya, Mose, Nankupon Difo Kasem, and the Quetrodo, a brown, no cra, what do you want dancing? Not what she Nankupon, Nankupon, the Adansia, actually said, was Shiano. Now said the Sanko for now, Ohono, Sa, a soft one, now, one soon, Wamamra, Wamania, and it be ya. Then she must say, Gina said, Adansia, Edema, a seven trassier. Ma, we ran free, sir. Now, Mose, Ella Nankupon trassier, Edema, the Bosher, or Cassa obey, now, or yet Nankupon and trassier. Then I see ya, as a furniture, I step away from his room. I want a more asso and knock a crack. Now, I didn't see ya, set down by, I didn't have a pony, I will nipper, and from Cain out to assume you know, Anna or yet Bella. Now, oh, go about pony, I won't move, you name, sir, I am no crack. Sa Belam no, Belam and Chachem, Sir, Yenina, a dear Bacon, Yasunia Copon Cronoa, ah, Mosomono, ah, Nina Sopano, na. Or canocre. If we sat a boar for the air, on your cupompe, a German son, and then Chanson, our forbu chair and son so, now a bon paye, a saying and cupon cronoa, our payamu, said your mossy, a year, our sassoho, sapper pepper, Nanso, now on yard crop. Now a come for Nini, a saying, Dena Ebeba, a ho, and a bio, pain, a danny wedi, our Belam yumu. Na a hunsu, and on Yankupon Danny, who I did, I will Mosemu, or Nam, Odipa so ekyere na semu ase. O yi ni ho adi amawa hu no. Ne bose a onam onipa so. Na ababoni no esori. Sa ena eye no ewo Juda breso. Eho ena odi na ababoni no ebae. Na kai se boni ye sankrofoni didi ye no se yen nyina ya de kro ye som nyankopon kro ese se yen nyina ewa asafo kro mu ese se ye ye nipa kro wanfa sa boni no anche Israel yesu kan ono a won nyina wui wo sei won nyina gise wo mu mi ensa asafo no ene won a okura mu na waji boshe ni di ye Bra, when I am Brando Cancer, get to me fast as you know. Now, a switcher, eh? Nadia Kikahono, Caleb and Joshua, and my Nipali come. No, can I say? You bet to me, Uncle Fat, if you say, on Yanko Pondi, I say, and Bo, Mimfaho, said your Quincy Dianotier. Na ye betu ni akosoa akasafa nyankopon mu ayare saho ene won kunkun mu asubo na yakosoa enya nyankopon tumia ebeyie afri wiase no ma nyina ho onyankopon kasa asomafo abre no entwaamu na entwaamu edaso wo hwa enti ye hunu ogufu odada no a ogu ababoni no a na kai se wanfa sa aboni no a nche sese onyabema se wanfa an enche sa abre no a And you're not saying so, a bra, a bacano, I agree, a mra, I would run you now, Abba, Abayem way.
Notice this.
Nusadia Cassia, yeah, Bellam, yeah, you know, a corso, now a corsoa, naturally, you know, a corrie, our Yuda is carrier to me, any yes, now a yen, Yuda, any yes, now a yakin, any hebel, and such swap a pepe. If we say, said the now Judah, Eya Sorokoni, Sa and Anna Ken, and so Eya Sorokoni, Ken, Esia for Rubuchia, or Ba for dear, or Sorio Nyankopon, now our Jim Pat, our home, said the now Obaconotier. Ebom Unu, now only a D ye, our Sadiana, a Samno Eka. Osususa Adam anyhow Eddie Aprebi ana Edia baby na Ken Hebel dear onam Adi Yesu ehunu sa eyamfum so eyamoja eno ena eyi won epuye eno ode adwama eba afode na onyankopon edi na forebo no ho adanse se eye afei nani brie eno bo modin ekum ni nua no na sade ekum ni nua no ewa forebuchia kro no a na forebo de no ewu wo so no adwama no ewui ewa forebuchia no so sanso ana Juda is carried eyi Jesus Christo ama aye wo nyankopon forebuchia so na okum no sade Ken ekum Hebel no efi se na Ken eye ababoni no Na Sarah anana Balaam etie odifo pani no berima na esese ohunu de eye na onyankopon enam sentrene ene amamade so ebon no koko nempo afrumu ekasa ewo kasa fufuo mu nanso okoso a wawo no se onye ogufu a ogu ababoni no Na se Yesu kan eto ho se ebri bewie ewa ababoni kesia ebi maada eya laudiki abre no a eya botrobo jo a e pam no afri asafunu mu a ebe den ana atumi aye bribi foforo e ka saa ho ababoni no krani eya saa ewie ewa saa bre no mu na eya Cain ani Hebel ebio ewa Calvary se se hunu se tade atie no Ebra Yesu call ya pe or call Sruno or Suma home Kunku Ebai. Na eno any abano and come up for Edema Asamno. Said the Ekai Ewa Anajua Echelmuno. And only dear a Kenya Asamono. A Kenya Etresa a Sanyaba and Kamu. No crown home Kunkrono. Ebi Asamno Eba and Kamu. Sa Etisa. And find the chilla bunny and ma and quamu and to me if you say and fringe the chilla bunny mu and your young coupon some monkwa if you say a young coupon. Wunu, na a Kenya Sandy Pediano. Say, say, who said, Sadia, what ya know, I pray, na, Trocuno can say, na, na Johanna can such that, ni Mofrano, and what can say, a mankuma, what's Antichristo, no one some say or bear Viasi, or can say, no, I never Viasi. Eno na oye juma ewo asode emamu sese sa ana ye ye be mfie aduasan chi ewo honkonkon ema ye no achi yehunu ebra honkonkon no ba ye no eya abakan no enkoma fo kan e de ema aba no afei ana ababoni no eba bio na hunu se ekoso a Onya, we di asam kain no ho adanse. Titi adifo no edi nyankopon asam ho adanse se eye no kura ebra o baaye no. Se obi akinkan na ahia enhiamu no ho asam a, ana ansana na ahia enhiamu no. Sa enna dunum emoja amanyosem ebre no. Bra, Roman phobi epre se wodi amanyosem ebra mu na wodane asafo no asori feku no. Adifo pi ebai, wodi odwanu ma and I should say one, why a diani and a hang. As what Jinama a semono, a mom a yadian, now as I say a yet is a king, as I say a yet is a hebel, as I say by a kum a woo, no cranny a yesa, now a semono and shaso, a free lipanum, now a penisu, a ye no cra a semono, a tuchine, and walk off a Catholic asafo, no gidia a wea, a yet about bonino. What the Pope ever come home, what the Bishop ever come home, what the Yay say, a full ever come home, what you know, crunch last year, a fire, petrol home, a free home, any Maria home, any day, a canyon home, and our year a bosom, now, why never be a dear a bosom of fashion, will ye a free day, now a frontal Christosum no more. Now, a idea about bunny. Now, what's a shay? What's a shay? A bread, be kind of yes, yeah. A yeah, a saff would be. Now, a idea, and only about bunny, or sassy a guya. Our deep be a caho, or you be a free moon. When what you pay, I want to a crumcrumu, say one need numb if yada. When I want to pay, I want to a crumcrumu, ever bribitisa in sopitia, a see a suba, or a dog suco anemu. Why I no tea pen fa sa and woman ho sa mo Maria and Abribi. Why I no tea pen a fan normal proya a free matimo a Christopher in chan and so. Cook on to me and Cassata the same was radia. Eye se wo fom e wo kitu abi ho no ati se wo fom e wo ni nyina ho kwa na ti pen se onyankopon e wo chefa e wo kuo hihye mu se me ebra ba ko a obi hihye kuo na etina asie wo wu ntam so na ansori bioda ebra dru se brebisi ebra dru se nyankopon to anamo ekum enhyeso a na e wo nipa no mu Ade kro ye ana woye ene wo kum ishaso no e ka se oh sa akronkron fo a wo munimuni no biara eni wo mu na den e ya ba bone si asam no animu ni animu na hwe se de etie ku se onyankopon ene o kire ono anasam ase onyankopon betumi anya ma afri abuo yi mu ama Abraham amen Christopher, a dear kind of a dear someone dance at Rodo, sir. The Yankopon, a year one, a free, Bribiamu, and a dear hood war. Now, what I deep for, no Casacasa hood war, or Trasia, now, or my and someone, now a trapper pepper, say, a Yanukra, a Bribia. Emom asamwa na wadi wa dance ni nyira achi no edipa ne pene so eyi no totwene na wajin sori sori atumu eno ani eku ahyehyeye enyina maame mienu no anyini yiye sesei ashase eyi ababio ewui nanso egu nhyerani bio ewo luta enanu mu sadie yenim efri asem dada anu mu ewo ha ewo anopa adidie bre no egu nhyerani I will loot a nanumu. Say, and then why, Sandy Packers, and what you pat, and why, and she say, cool. A good shane, Nabio, what John Wesley, and Namuno, a bra American for, Wondada, Ahobamo, and the Bibiara, a chino. Now, what you tell on home, a bomu, I will yes in an anno. Now, a day and a sea, when Yanko Poma, Berimabia, or friend of John Wesley, so now, O Kumnina. Na bra o wu ye pe o no any Asbury anyone aka no e dey na see ye o ye sise and I say ye nyam Methodist for a hood drop afi oba ko bai ana ofufro Alexander Campbell John Smith any Pierre e kan ho e wie ye no Pentecost e pwe e fi ni nyina mu bai e dey na see ye afi o tu mrika ye de na e dey na see won kwan o sane e ko atache kro no a o firi mu e pwe ye no mu biu Was Sanico at Antonia Cronwemu, was Sanico about Bonnie Numu, now Wayan Shisha, now as I said, would die as some Numu, now be Piara, or Yanko Papa Suma be before one, won't you mean ye? Yay, I am no crap about Bonnie Bew. Now, who said, Sadia, Mecano Debino, Sir, and Honokatua, a dee can't play a free and Hinimono, a bedroom are high, now a bedroom pass and pass up, and a Abaya Diabio, now a poor, Sir, a Yonokatuano, I say a Banuan Casa. Na yesisu se atisa nanso ebra wo bua mu no ababia enimukura eno eyede eboa aba no emane nyini na ewu nso na enkwa no afiri mu akọ aba no mu hunu se saa ena ofre asafo ogu ye no ye hunu se ene ye ye fre no asafo no empo ye pentecoste fo no ye firi mu epue ye ntumi anya akoma toye mu na ese se ye yeya ye nkuo Bia prepa, as I say, and I as I say, and I as I say, and I a quaffle pro. Now, so be sorry, I can say, or ba, I will moon confit as well, or Poplon so casse, or ba, I will pon confit as so, Ninina, ye bay a quamino. Well, no, dear, tear, will go about bunny, a bra, a babano, dear, a tear piano, a bachelor, or no one as someone say, sir, or ba. Muma yenke enko si sa abreno. Nunu sa, muka safa sa anwa. Uli nyan kran sa ma ewoho, ema sa adan umpo. Ebri pia, yedi yensa etre, yo nyanko pon ebe ye. Ana, diye waye kemu. Na, ye buye ni egu, diye o yesu. Sa kwen yusu, ena yenya ababoni ino. Sese, ye huse, ene, yensa funum, enyina. Enyina, yensa funum, enyina. Enframana wagu. And a whom and a watcher. Your nimpy bonsia move you. Your knee or some, I would war. Now you want to view. A Sambania. Your jazz you should be a double beer son of Aquafom. Your Pentecostal and Safonumumpo. A ma, what you tell one tree? Any I am ma. Na, Wamasawa Quine. And the moa, what the a dubiria akika, what the a dubiria akika, one sa aboyoreso, and Wama Hoduan in Abbey. Or Benema do a ha at his riches. Any the akika home. Wawari emprensa, anam plan nine, anya safumum asom fuwa, oh, apa boni beni, eye fi, eko ambenso, eno ofa eye sa, o nyankopo mpeye ewa na safumum, eche se, wawura eko nchiche yemu, ansana, waye sa, obisro se obe kabribi, afa hon, efi se, obe yinu afu, eko numu, o nyankopo, maye nipa, bripia mtu akwa won, jiso o nyankopo, eni nasem, se obe kano kreno, afa hon, sa pepepe, ena yinya. Then I ye, the guaba pony, and from a, and I ya guo, and I say, say, ye tra a whom. Who say, say, what guaba wanna no ama o shee. Who say, yes, you can say, any kind, mumwaba wanna no, na monchichiri, na monchichiri, if you have no mumbaco, na messy wong. If you are fiki twabi, our friend of Methodist Baptist Presbyterian Lutheran, one in our Bwabwa one, who I know, I will yes, and sorry, and Kabo Muku no
more. What is
it? Gianino! Mumwabwa one, I know, can eh? Hallelujah!
Who won it?
A Bwabwa one, I know, can eh? Oh, you are free, and you know, or to two on Mu, a Bwabwa one, I know, that was she won. Yanko Pardon, I tell you about showing you now. So a good about bunny, I will nipanum, and no man won't, or the carriage on him, excellent on the sumpa, and for Pamwa warning, or Cassa, a summoning on the crap, said your bed crying on the sum Amania Bimu, Gidiabia, Obidia Bamu, or Bum Wadding, and the other one and Copon Asimu, and yet Juma, a yaba bunny. Me tiamo ene, se de na e tiano, titi odifo, a kesye bino, emos, e bra, o ba kroponu mu, e kanse, mi nya odifo, ana odifo ba. Emom, se jatabu bomwa, wana orinsro, o kanse, so nyankupo ankasa, wana onshankom, o se atamu ahunkom, e gusa, watu atrasonosu, o kanse, o nyankupo anwa, musimu osomu no ono, ebe semu. Mon faye, I will tell you so. Namon kai, Unyankupo, Sandy Paya, say, what was I, or take a seer annui. I will, yes, I'm sorry, in Kabomu Ekumu. Na, Ebeba say, as I saw the Oho, Ekokaho, what to mean you, Oho, and Frimu. Sa, ube yu wa frimu, anase, ube ura mubi, e frim bia, e bia eniho, e beye abuano, e jiraye, ubia entumi enton, ana onto, je, die owo e jiraye no, ana owo ababone no. Se se, mwenye mo hon frimu, hon frimu, mwenye ni frimu, mwenye mo hon frimu. O nyankopo anwa, wakasa wa asom no, ebe se won, o do nyankopo anke se anwa, onye kanse eye yesu bompa yesa ye nyina enya baako afi o kanse se ebe den ana mu betumi ananti abom danu be ananti abom disa we ya no kro ansa o kanse baako disa de ono ene agya no eye baako no na agya no ene asam no na ono ene asam a adaadie no na oni agya no eye baako efi se na ono ni nyankopon bose asam a adaadie no asa ana etia ene ana ebri biam ani owura onyankopon no eye baako opese eye baako ebe den na ye betumi aye baako ebra ye aka se obabun awo no enya no kure na ye esu si eye no kure onyankopon mu ayasa enya no kure na ye sa won nyina ewo proye eti se ye mu wo mu bi empo enye nyankopon ni onyi ni se oye nyankopon ba odidi se oye yosofu ba wo frɛ no nyankopon ba no kure ni Luther for and Yanamonta for no Zwingli, Adidisa, na oye ni papa papa. Christian science for Ekase, oye odi for Etisa, Onipa Biakeke, Onyo Nyankopon. Adentra, sir, Onyo Nyankopon, no your dad, for Kasiapa, a Yasena, Oyo Nyankopon, and Asa on Yashi, Oyo Nyankopon, Oyo Nyankopon, Onoa, Obeya Hunam, Ewayemu, Ewa Nyankopon by Ensasu, Nukreni, sir, and an oatie. Se se yehusa ababoni no abam yenimsa ewo ha bia entumi enkase enya nokre oh me wo de ehwe obesen krofo no a wose wo sum nyankopon no wo de ehwe a onyankopon egu na ba miwie epise ebreduru sempa ebo santre no ehya ase onyankopon egu na ba na na ba no ani kristo me bekasa afa ho ewa na joka kra bi ba bia onyankopon eye adwene se odi ni din ebeto ewurade pa se ebeye yi a ewa na padidie ba ku bi ase a menya breaka kra bi hwe ono nko ani dane kwan no ono nko ani no kra ehwefo no ono nko ani no kra nyankopon no obia enka ne ho me ni onyankopon ani onyankopon kro o kan se Yesu kase, ye ni asadiye no. Muntie, oh Israel, mini onyankopon, mwerade no. Nyankopon ba akope, mini ono, adana mwye ofufro, ofufro beba, baba ewo meja diimu, na mwenye mi, emo ofufro beba, ewo ni diimu, ono, ana mwbeje no, na woyesa, ewo nisia. Uye Kristo ni, meye Baptist ni, uye Kristo ni, meye Pentecost ni, uye Kristo ni, meye Methodist ni, edin fufro. Emo, Sa eba sa dinia eye Yesu Kristo no a otwe won ho efiri ho kwa chirichirichiri sa de obetumi bia a won pese woni no beye hwe efiri se ono ene asem no na asem no eda ne ho adi hunu se eno nko a ene dwane kwan ono ene saron enhwire no fra kronkron eka se oye abodim bia ewa tura kronkron mu no a eye nyankopon dia no enso eye Yesu Kristo dia Oye Alpha, Omega, Okanifuo, ene Ochidifuo, diye na owoho dada, na owoho, na oba, David inhini, ene na sini ino. Nimi enu, David inhini, ene na sini, adichiyansu omano, Saron enshire ino, bonsho musu koko no, Alpha, Omega, eja, oba, homkronkron, ninyina ewo Yesu Kristo mu. Oye ye, huwa nyankopo wa, wadani huwe di, eye, a, wabaya hunam abetina ye mu, sa, enana, otie pepepe. No, any salon in Shreno, a day, and what is salon in Shreno, a year, Uchimno, or Yamono, so Benya study sham a free new moon. As I said, Uchim and Shreff Fenno, now when you study sham a free in Shreno, now na a year and quaffe, now and quabia and you are at Nancy Atisa, and mum, now as I said, Uchimno, our cavalry. Share of our no, or no salon in Shreno, Eddie and Musra, and what you call Aaron so. Na esese wodi eno esra no ansa na wako ewurade anim ewo kronkron bia ho ewo twam tam kronkron no emu na esese wodi saron enhwire ena esra no na wako piti mpata adwa no afibia na esese saa enwo sra no ewo ne so a eye adusham ema ewurade no se wodi adwa ma no emoja eba nanim a ebra wodi adwa ma no apiti ono ensusu atoa aba ene adoma atwa natade anu ho ahia esese otu anamon bi ewo ne nantiemu ebra awoto kronkron 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 ma erade hunu se ono ne sa saron enhwire no sa adifam no aya nwosra ewo ne nkonfo so no Untume mfa jidye biara ema nenim, bribifufro biara emom, jise, wadi saron enjire asraw, aye asemono. ono so any bonja musukoko no se se ekwa benso ene yenya opium se wo fasukoko na uchim uchimu a wo benya opium wunya opium adiyefo ade ya adjuma ewa won hwehwe mu bia ofa nipa owo adinim hawo na na bamu abuo ana se oba bia a se obodam a onam na otiatiamu anani so eya no krakra duyefo no ebefa so koko opium no ketua bi na odia wonen sa ho anani ntinimu ba bi ana ono na amano ayekom bibia efri ho ebritia bi embom ebra opium no beye adwuma wie pe na saati bia no asani aba bio ane tibia no ebesei atene se de na otie dada no Come on, make a match for opium. If you bones from Sukoqua, minim non sesso, or no any bones from Sukoko, or Chimono, our cavalry, Yamra 20, and our piano, the man Tampia, and our dear Asaya, dear. And no mono, and sure no, I watch him. Now, or you in shrink, or no need in shrink, a sia, a free piano, or any bones from Sukoko, any saron, and shrink, a siano. Se se o sene ho anadwi o soro ani asase ntem me gidi se na oyɛ sa abrɛ no emom o yi ewiase bɔne akɔ na o de ayare sa asane aba wiase na trɔkronkron no ka se o te sɛ de o tie enura ene ene daapem madamfo ebra nyankopɔn kasa kyerɛ mose ewo ɛsrɛ so hɔ no a na oyɛ a ɔno ɛne nsɛsoɔ sɛ ɔma kɔbere ɔwɔ so ɛnsɛne ɛsoro no na kɔbere egyina hɔ ɛma bɔne a wabu n'atɛn ɔwɔ no egyina hɔ ɛma kɔbere ɔwɔ ɛno egyina hɔ ɛma bɔne a wabu n'atɛn dada sɛdeɛ kɔbere ɛyɛ nyankopɔn atemmuo ɛte sɛ kɔbere mfrafraeɛ afɔrebukyia baabi a wɔde afɔdeɛ no ɛtoɔ na afei ɛnso elia ɛhwɛ soro na ɔka sɛ ɔsoro ɛte sɛ kɔbere nyankopɔn atemmuo ɛwɔ ɔman a wɔnyi nnie na watwe wɔn ho afiri onyankopɔn ho ɛno so kɔbere egyina hɔ ɛma atemmuo nyankopɔn atemmuo na ɔwɔ no egyina hɔ ma bɔne a wabu n'atɛn dada na yesu ɛne saa ɔwɔ no a O dane no bone ema yen no na ofa onyankopon atemuo eto ne ho so wo pra no ema yen mrato ye mumu ye nti e na wodware no ye asomdwe ho asotwe eda ne so na ne mantampie e na wode asaye yade o onyankopon e wona daka bi a opium aye no ma anadi ye a wode e ma o adamfo kristo ni wa a we yare na uhu amane o wo bre na aye dia ma opa untumi nyina anu bio Wo be te praka e won na mafo ewiase bia ya timu yi mu anadwe wo te lifeline ye wo kan ye se te Russia force afi apem ahankwa di onumu no mu no se wo be di ewiase nyina so kura kura ansana sabe si no esese na ohwim no asi enti sen na asi aben madamfo Say, say, dear, a bampa. Unfa, wakuma, enina, enfifeno, anaduya, na, or no, any bonsha musukoko, no. Now, to say, your tear and rat, and ne, any dapping. Oh, ha, anadu, sir, oh, man, hustle, I want him crop for, and tem, said, dear, mercy, and ma, sooner, and bonny, and sense, and ya, what bunu ateno, na, and ya bonny, and kum, and boom, ya dear, and subi. Kai sir. Yesu kan sɛ sɛ de Mose ɛma kɔbre ɔwɔ no so no saa na etwa sɛ ɔma onipa ba no so ɛdie nti na Mose ma so ɔma so ɛde ma bɔne anyɛ ni ɛne yade ɔma Yesu so nso ɛma bɔne yade ɛne anyɛ ni na ɔte saa sɛ anadwo yɛ wɔ ɛnabi mu a yɛnya aba bɔne kɛseɛ Yesu Kristo ɛhyɛ bɔ ɛwɔ Luka sɛ wɔ ɛnabi mu ansana Awurade bɛba no ɛbɛyɛ te sɛ Sodom ɛna no mu Na ebra onipa ba no ebeyi ne ho adi no sɛde onipa ba no eyi ne ho adi ɛkyerɛ Abraham ɛwɔ hɔ no Elohim onyankopɔn ɛbɛyɛ honam ɛwɔ nipa mu na ɔnye Abraham tena hɔ na ɔkyerɛ no ɛka deɛ na Sarah ɛdwene ho ɛkyerɛ no na ɔtenakyi ɛwɔ ntomadan no mu na ɔnhunu no da ɔka kyerɛ no deɛ na ɔbɔ ne din Sarah Abraham ɛnyɛ ne din Abraham a ɔde hyɛ aseɛ no mmom Abraham ɛnyɛ Sarah, emom, se arahe, Sarah, we yini nuwa hen Sarah. Okan se, owa ntumadane, owa wechini numu. Okan se, meba mame shla o sedye, emkwa bure nutye, na osreye. Okan se, adentina, osreye. Se se, yesu kan se, ansana, wababu abuwa sa, ababwani kesye ya no, na washino. Sa, unipa bano, ebe yini huwe di, ewa sa akwa yano aso, sedye oyeye no. Ma oyarini biara omanihunu ni onifreni sedie tie bia ewo hanu ewurade enya ayarisa anadi ma odeboniye ni bia enya ogie seseyia ewo wona kumamu se woye anye niefu a ma wonyi kristo entum sabriya ma emra mu agya ne nyina ewo wonsam yede ye ho ehye wonsa ehye se obeba ye ntem. Na wo kan se e wo ho ti ni Yohane ti du nan yi mu du mi no de oji mi die no eno ma me ye no ono nso e be ye bi se de ye nim se wo yi wo ho adi a kire nipa no efu se wo ni odi fo no a Mose kan se obe ma wo so no na wo nya adi fo emfie wo happy na ababoni e wo ba bia enso so na esese o nyankopon asem ehyema enti asem no e be ye ho na sa na ababoni no nso e ye Eja, yehunu enebio, ababwani yenu abeye efiefi kesie bako. Na yehunu asamu nsua, eba, ewa sakwa yenu suwa asu. Chila yen, anajui eja. Yede yehun emao, ene wasemu. Yehiyase, odi yen yebia, fayen ye erade. Ewa Yesu dimu. Amen. Yenim diya okan ye, ebia na opese okabri bichila yen. Enti muma yen yeko mkakra, ewa obuo mu. Amen. Walking campaign. Trust them no baby. Na otamfo no eba. Na won nyina aboa won ano. Na won na otamfo no ekura ahoden kese yie. Na Yankopon honhom ba nipa bi so. Na oka kire no. Na ohyenkom. Na oka baby a won kwetwen. Na wosey won atamfo no. Ha ena esan ababio ha ani babia esese wose watamfo uhu so nyankoponsa ani kristo sa ena tie asem no enti emonfa sa ewo mu akoma mu anadwi ebra ye frɛ empire bible santene eno ngiri sa bili etiche empire bible krata no bio enen so befo moma ye mfa be Eduwa chinumu, anajua etuwe munu, yunya edunuma anajua etuwe munu. Yabuwa mwadi nse, yebenya dunumu anajubia. Na afi, munkura mokrata, yebe jine ninyina sese ya muma yenso edunumu enche. Eduwa chinumu, be, tise branam, unim, be, eduwa chinumu, ekopi mwaha. Na ye, muma yenche, wain enu ukura, be. ebi owa twinum ma wonsa so wo ahoto so o wo akire ho ni nyina aye ebi owa twinum so ri gina ho se se me ba ebi a na ohwo e wo ha wonhunu se de wo ye yi eba no ebe gina ha ana obi foforo se ono entumi ma una be ma borders obi foforo obema bi beba na omefa sa enkrata yi ni nyina dodo eye oha na onyina enipa no anim na omfa mfra enti so ma okrata no a ontumi enka ntrew se obekọ asem kan adwa no so onim sa na menso minnim meba anadwo no a na meyi beye edu ana dunum ana de tesa afri nkrata no mu no ene wa yare sa eni adie ba ku sei eye obetumi atena wa hwe eno anadwo ye mududo sen ena ye wo ha eno anadwo moma yenhwe monsa se de enipa no enya ayare sapa ewo nhyemu no ase ba bia se se na eno eye aduowotwe num aduowotwe nsia aduowotwe nson aduowotwe ngotwe aduowotwe nkron aduokron moma wo emra se se ya be aduowotwe num aduowotwe nsia aduowotwe nson aduowotwe ngotwe aduowotwe nkron aduokron eno be ya baako nokure ni yehia na se obi baako foforo wa ha ani eno ebe mana so aduokron kopem oha se se aduokron baako aduokron mienu aduokron miensa aduokron nan aduokron num aduokron ensia aduokron son aduokron ngotwe enkron se wontumi enkeka wo ho a se woye hunu se ye wo beye emugbu afo nkonwa akoba ewa ase miensa ewa ha se se woye nan mejidi mitumi hunu se wo wo mpaebo krata eno ene wo number wafra na se wontumi enkeka wo ho a wo de ma wo nsa so ekosoro ebepia wo abasoro ha na se wonni mpaebo krata anu bia wo de tena ho na bo mpaye na ka se Awurade Yesu ma no enye me anajui ye mududo sen ene ye wo ha ye ni mpaebo krata mo ma mo nsa so enkosoro o me ni nyina aye se se o ma yenka ye wonda so se enye animti abuo emwo oba kitu abi wo ha ebre bi na oni mbaibo krata ye beka na sa opiepia no ho ewura enipa no mu eka se 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 tie ni ye se metumi ademensa aka obarima no ataade ano a me ho beto mi ye mududo sen ena yenim asemi ne nyina aye na ede na oye ye odunsa eka no ena kwotena ase na Yesu adane ne ho na oni mbaibi a na oba no wo aye no kre na onim ne hawo aye no kre na onim ne hawo enti okane hawo no ekyere no na otinka ewo ne nipa dua mu se emojatuo no atwa aye no kre efi ade entra odene nsa eka no se se Christopher no do sen ene wo ha na juye a wonim se de Hebrew for engoma no eka no Hebrew for engoma no se Yesu se se ya oyo sofopani osofopani a onim ye atinka ene ye mreye oye eye se oyo osofopani no a dibre no a osofopani a ene ye se na obeye obeye ti se de oye eye ebra atwa mu no wujidi sa obeye ti se de oye eye ebra atwa mu no se ubetumi agye di sa eye hwan no ene ojidi sa moma mo nsa so enko soro enka se mejidi pa.
All right, before they form the prayer line, let's have a prayer line out there. I know he's here.
Eye ansana wobeto mpaebo santene no moma ye nto mpaebo santene e wo ha menim se o wo ha me menya atenka se o wo ha na menim se o wo ha bra mpaebo santene no wasiesie wi ana anka me be frɛ ho wo de bo mpaye wo de hwe ha na bo mpaye jidia oba titu abi eti ha e hwe me oti eben oba no a ohye ayiwini wa no wuntu mi hunu de esensen oba no so no reha wuhunu akomaya de e ha no ojidi se onyankopon ebe se oyade se ojidi a ma onsa so kosoro de na e ha wo ene no eye no kure chese se enu na na e ha wo a ma onsa so ekosoro se de nipa no ebetumi ahunu ma onsa so sei chese wunni sa ade no bio ojidi ama ho ato oti se de otie enura ene ani dapem o ababoni bi ewo ho nenso Yesu Kristo ti sadie ote enura ene ani dapem yeye sese de kosobo mpa ye hwe sese oba soro ha sese de obehunu sese ye eye oba de minimpa de minhunu no da e wo men kwanda mu oyo ba bia ogina ha na okura empire bureaucrata na na onim so wo be frɛ no ana wo mfrɛ no obi ana wo ma no empire bureaucrata na wo wo number no wo frɛ nti ana wa ba soro ha e no kura sa na me ni kwan bia me di be hunu de wo ye sɛ wo ne hwan ba bia wo frɛ de wo pɛ minim bibia sa me yo nipa keke oyo ba no eno kresa samfoni kro yia eba ebredi ewo tro kronkron no mu otini yohane niti enan no se obi sase ebe na awe e no be ma branam ebra encheri krai metwe me ho ekor soro uhunu minim uhunu ono ena esese oye minim ekwan ben so ena oba no efa eye minhunu sa oba no da ewo menkwan na mu oyo hoho e ma me kra megiri se na oyo oba when and when you are sasa say ya woni padom no mu wo be ani ye ahoho e ma ye ho ye ho sa aye no kura him won sasa yi wo hunu me hunu oba no da emom na oti ho e wo gidie mu say odene nsa e ka biribi wa anya sa se wo do nsa kamia enya de pa bia emom say untumi hunu tatro konkon no aye yankopon asem pepepe oti said ye oti e nura ene ani da apem e be dane tena bia pi ama hon konkon a oni Kristo no wo hunu eno ne abakan no afi se sa hom kronkron epa no ewura asem no abakan no mu a emfa ne fa bi keke ifise bonsam edisa eye adjuma asese wo fa ni nyina hwe asem no nyina ifise onye nyankopon fa ni mu no enyina eye nyankopon wo hunu na eno ene de esi se oba bi wa ha mi hunu ne da Yesu ehunu oba bi se yei ebrebi ebia na anya saati bia se yei mu minim na oti ebura bi ho ono na esese okọ Samaria na yehunu se Samaria ewo bepo bia se na okọ Yeriko mu na ofa Samaria eho koye na obedru sika kuropon no mu na otena ebura no na osom a esuafo se wonkoto aduane abusuna ko do sen ene wo wi ase miensa ham sem ene ya fet nkrofo ye nyina efri no wa mu na wo sei ewi ase a aka no e wo sabre ni mu abusuna ko miensa pe aye yudafo amaamamufo ene samariafo a wo ye yudafa ene amaamamufa na abusuna ko a e wo wi ase nyina ne no wo hunu miensa pe ya e wo nyankopon mu no ewie pe ye e wo miensa mu etse no ma miensa na meka sa efa ho anabi ababone jinabia miensa jinabia miensa edema asamu a ebedane honam no ene de ekeka ho wo hunu se na ono a okasa e kire yudafo no e ka kire Philip se ebra odi Nathaniel baaye te baabia na owo no ene oka se me hunu no ebra na owo edua na se no oka kire Andrea de Petro baaye oka se odi ndi Simon na obefra wo Petro efi se se ekro oka se wo ye Jonah ba wo hunu se na wo nyina e yudafo emom ehade okọ amaamamufo ho enya amaamamufo emom samariafo ho sese eya amaamamufo bre wa anya sa bi da krompo eda anchre amaamamufo kisa kresem no mu da bi da emom ohyebo ewo luka etiadu onu mienu se obeye bi akakakra na waba no emom otena ho na ehai na ena obeye bi a oye yudani efa enya amaamamuni efa epue bae na oka kire ne se oba aminsuo no bi menom na oba no kan se aden ense se obi sasa e dosun yeye eliba munyi mu wa ha uye yudani na ena meye samaria ni oka se embo se unim de oka sa kire no no a anka obebi sami ensuo aden ena oye na ohwehwe se one ne honhom ebehia na ebra ntamoa ohunu ne hawo no eye oka kire no se onkofa yukunu emra oba no kan se onibi oka se eye no kre wanya enum se hwe ebra fa esifo no ehunu no se oye sa eye sa ababone no ewo asem no mu pe no eje ene oka aye oka se onipa yi eye Beelzebub ntafo ayifo ohunu na Yesu ka se obiara oka sa atia hon konkon no ebra oba beye adekro no abi mu bore mfa nche no da eho ena waba bone no ewo ohunu embo oka se ode beche won sa bre no efise na hon konkon no enya mai eye aforobode no na ejama no enya nwui Nanso, oba na anwene sa, oba no ka se, owura, nuno se, wo yo difo. Na na onya odifo obeye mfie o happy oka se mehunu se wo yo difo se se yenim sa Messiah no awo fro ne Christo no se oba de obeye ne no eye se de oyeye ene no a ene otise de otie enura ene se ekwan a ofa so eda ne ho adi sa abre no ene no a enya sa ena etie ene nso ese se oyesa Sese, oba ene obe man, ene eshiye biyo ewa hei. Onye sa oba anwa, minye sa oberi manwa. Ebum, honkron kron kronwa ewa ha. Na oshebo, se enyuma oye elenu, yenso, yebeya adi kronwa ebi. Ewa na, unipa banu, ebe dani huwedi. Sese, minimu wo, na wu unimse, eyenu kre. Yeya ho wopa, ena ujina ha. Bibi oho, ebiya bibi hao, ebiya na entisa, minimu. Emom se Awurade Yesu ebeyi akyerɛ me enam ne honhom kronkron so ye ehawa afi obedi adi se eye Onyankopɔn ba no na enye nipa ana ye eye nkata ho kwa saa tena bre yi ye Onyankopɔn ede ye adwuma no obi a wayi no ono oyesa enam adum tumi ene nyitu ho so enti emom wogidi obeye ubo sen ene wati efo no mu a obedi adi eha ena ye mienu ye gina ewo han no anim se ye nshi apen ewo enkwan mu ni adwene bia ekyere de obeye ye de oyɛ da bia ofre ye ohwehwɛ min hunu no da ewo menkwan mu se de min hunu oba no a owo fɔm hɔ no menkwan da mu da no emom hwɛ ye ene de mebɔ modin ama waye Isa ababoni no efiri wo ho sese ya na gye asem di ebra asem no abeye honam ehayia ewo yentem asem no aba enkwa mu ewo ya ye honam mu a eno ekyere onyankopon animpa
may he grant it to her
sese
worthy cause
o mane nye saa ema no o hwehwe biribi a esom bo kese oni ba o hwehwe ba wadi mfie ebeye aduanan ye enya ade a entumi enye ho wote ha sese ya ema na anka oye abonini won enkwa nyina na woba asem kan adwa yesu sei na ewurade ema won ema mo amunim saa no mo ma mo nsa so enko soro wohunu mefa abayo akitu afefe bi ewo meti ase na mu dabi pesiada ebra mfiri ha no echi pesiada wiya ana ne maami eye obonini Ewurade kasai na abayo akito ano aje akito afefe no owo ha ehi no owo aha owo hei ahia otifom haia ne maami no ene oti ho no abayo akito ano ewo ha ono a uhuno oye asem a waka afri onyankopon ho sese odi wakoma nyina beji no adi ana ugidi se sa enhyira no a wanya no a otinka ewo mu sese no eyo anuyi a efri onyankopon ho ana Sɛ Onyankopɔn bɛka wo din akyerɛ me a sɛ deɛ ɛbɛyɛ na wobɛto abɔfra ne din a wobɛgye adi anaa ɛneɛ owura Ray Thompson wobɛtumi akɔ fie na wakɔnya wo ba no sɛ wode wakoma nyinaa ɛbɛgye adi a wode wakoma nyinaa agyedi nya gyidie nko a na nyɛ akyinnyeɛ di Nyankopɔn di a Onyankopɔn ɛyɛ Onyankopɔn wo ho te sɛn owura esisu sɛ yɛyɛ ahɔhoɔ nso ɛberɛ a mede ahu ɛwɔ me nkwa mu sɛdeɛ menim no ɛyɛ berɛ a wobaa ha Na madne eye mi se uye unyabema shakarian ewo fa ana hwanne mashajian unyabema mashajian tumtofu ono ebra wo ba ha na afi mi hunu se wo ko empire bo santene no mu sese se mi ye ho ho di mawi na ana wo na mi ye ho ho yi ewo kwan bia so yi sese se ewadi yesu ebe ka kire mi efa biribi a wo te wo ye ebia ye wo hwehwe e ma ye nka saa e ka kire wo de o ka de wo hwehwe e kire me a se se o de ama odada ye aka ama wo a ani gidi a wo be di adi se se dudo sen na mote ase saa gidi e kakra wo de be di adi na wo nsa ka de wo bisa wo hunu se se wo so ha e hwe biribi na wo betumi aka de wo hwehwe a kire me a ene na wonim se menim e de wo hwehwe ene na esese oye bi na owo ha oye sese se de asam no eka no ose ebo se obeye sa na onim won akoma mu adwene nyina eno kre sa ne nyina aye wo wo opekese se obenya yare sa ade ba ko adwene mu yade e ha o e adwene mu pa eno kre ade afoforo wachi anso eya wo ya Asa, wechi no, aha opa, emreka kreni, adwiafo apa apa ewo, ewo hop, ehon pen. Eye sɛde Awurade sie ni, enokre, uhunu. Eye nokre, na adwiafo fronsu ni, ye wo hwehwɛ pa, eye, opese, onsaka, honhom no mu asubo, saa ye nokre pa, braha.
Dear God,
in the name of Jesus Christ, may the man be filled with your spirit. Amen. 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 Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mi hunu ne da ewa ma bra bo mu mi nimpa na msusa ohunu me da kise atiefo no mu efisa osura ja no nim na anasem ene de hai se mi hunu oba yi da mi nimpa ewa ma bra bo mu enti mi ntumi hunu de ewa hwehwe ewa ha mi ni adwini bia efa de oyɛ ho de ana bibia efa wo ho ntumi mi nka biribi ba akompo enkyrɛw ade ba ako eya akyɛde akwa sɛ metumi sɛ de wote sɛ mekyerɛkyerɛ mu ebretia bi mu no wo de braha na tie de ɔka de mi hunu no metumi aka de ɔnka ayɛ no mentumi nka sɛ mia mekasa na ebɛyɛ mfomso wo hunu ebɛyɛ mfomso embo mso ɔka ɛyɛ no krepa ntumi ɛnyɛ mfomso da ɛnyɛ mfomso da mmredodo a ɛyɛ onyankopɔn no wo hunu ohunu efi sɛ onyankopɔn ntumi ɛnyɛ mfomso da emom sɛ onyankopɔn betumi aka yɛ wo hwehwɛ akyerɛ me a yɛ wo pɛpa ana de ntia a wo ha bibi a wayɛ ana biribi bibi te saa ana nipa koro a woyɛ baabi a wofire ana bibiara a ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ me a wobɛgye adi meda wo ase ade baako woyare ɛwɔ wo nan wonan ɛhaw paa ɛyɛ nokorɛ ma wo nsa woyare anidane ɛmaa yɛadeɛ na wowɔ ɔpɛ kɛseɛ bi ɛwɔ w'akoma mu ɛfiri sɛ woahwere obi anaa biribi ɔyɛ abarima a na wo babarima no afiri fie ɔdwane na wowɔhwɛ sɛ mɛbɔ mpayɛ ama wasane aba fie onyankopɔn a wowɔ soro somane ba no berɛ no ɛne ayaresa ma hom kronkron no ɛnyina saa aberanteɛ no ɛwɔ kwan so anadwoi ɔno san berɛ ne maame ɛwɔ yesu din mu amen deɛ onim no ɛde ne bɛberɛwo ɛnha wo ho gyidi seesei a ɛnya adwene ntanta nya gyidia fa w'akoma nyinaa wode agyidi na onyankopɔn bɛyɛ deɛ aka no nyinaa seesei ehunumu mmiɛnsa anaa ɛnan pɛ no sɛdeɛ ɛtie biara no hwɛ me ɛyɛ me sɛ deɛ m'ani efra ɛno ntumi ɛnkyerɛ ɛno ase ɛkwan biara ni hɔ a mɛkyerɛ aseɛ woka sɛ wokyerɛ sɛ ɛno ama woabrɛ ɛkyɛn sɛ wokasa asima aduane anum anaa deɛ ɛkyɛne saa w'adwene no no aane owura sɛ anka ɛyɛ dɔnhwere mmiɛnsa a anka ɛnyɛ saa ɔbaa bi ɛde ne nsa ɛka yɛn Awurade Yesu ataadeɛ na ɛnyame ɛna nkurɔfoɔ ɛde wɔn nsa ɛka adɛn ɔbaa yi a ɔwɔ ha yi wodeɛ hwɛ ha ɔbɛtumi fa wo nsa to me so woahu ɔde ne nsa aka me ho nyinaa ɛnso anyɛ hwee meyɛ nnipa kɛkɛ mmom ɛsɛ sɛ ɔde ne nsa ɛka ɔno na me ɛnam akyɛdeɛ so ɛyɛ ɛfiri hɔ kɔ meyi me ho nyinaa firi hɔ na meka deɛ mehunu woahunu na ɛno ara ne no woahunu ɔde ne nsa ɛka me no ɛnkyerɛ hwee mmom ɔname so ɛde ne nsa ka yesu saa kwan no so ɛna saa ɔbaa no ɛnam yesu so ɛde ne nsa ka onyankopɔn ɛberɛ a na ɔnnim deɛ ɛha ɔbaa no ɔde ne nsa ɛka n'ataadeɛ kɛkɛ ɛna ɔkɔtena ase na ɔkaa sɛ ɛna ɔkaa sɛ hwan na ɔde ne nsa ɛka me na asuafoɔ no kaa sɛ adɛn obiara ɛde ne ho ɔkeka wo adɛn nti ɛna wɔka saa ɔkaa sɛ mmom mehunu sɛ ahoɔden bi afiri me mu kɔ seesei wonim deɛ ɛyɛ ahoɔden ɔyɛ mmerɛ ɛnam ɔbaa baako a ɔde ne nsa kaa no na ɔno ɛne onyankopɔn ba no me nso ɛ ɔde bɔneyɛni a n'adom ɛna agye me nkwa wonim deɛ nti a ɛdɔɔso no ɛfiri sɛ ɔkaa sɛ ɛnoɔma a meyɛ no mo nso mobɛyɛ wobɛyɛ akɛseɛ asene yeinom ɛfiri sɛ mekɔ mɛgya ne nkyɛn akɛseɛ ɛkaa wɔ hɔ mmom hela ɛnkyerɛaseɛ papa no ɛyɛ deɛ ɛdɔɔso ɛkyɛn yeinom ɛna mobɛyɛ seesei mennim ɔbaa no mennim biribia fa ne ho ɔyɛ hɔhoɔ ɛma me sɛdeɛ afoforɔ no teɛ no a yɛyɛ ahɔhoɔ ɛma yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa no bɛhunu nti no wobɛtumi ama wɔn nsa so akɔ soro aka sɛ yɛyɛ ahɔhoɔ seesei onyankopɔn ba no se brebi ohia obabi e wote bia ebisei mu a e wo abura bi ho a na oka sa chere no ebretia bi mu na ohunu baabi a ne hawo na oka de na e hanu no e chere no na onam saasu ehunu se ono ne mezaya no sesei sa ta ma wode won sa kame mede men sa akan na bibia nsi emom te megidie aye na machede so ene ugidie aye nam se ugidie ebetumi aka no na obetumi aka sa afa ye mu akyere afa me mu akyere o eno ena uhunu se o ha se de na owo sa sa abura no no a ewo sika no uhunu ote se de ote enura ene ene dapem uji sa di wo wo o ha opi amanie pi ensem dindin pi ade ba akopa opese wo bo mpaye ma o eye eposo ahonhono yade e nokre eposo ahonhono yade e ma wo sensene bawe se nwa ma won saso na asa wo nante boko se me kai pa e bia wo de twen kakra e bia obetumi akabiri foforo a e no befa ana wonim wonya atenka e wo normal pii ho enkrofo wonim ete se ehum e ba ne so wo ka se aden obo onitiri mu sa ana Winim, tisa, emom, asa uyu ni papapa, kasa chile mebre kakra, mayenina haka kakra, epistia medini se, bibifufrobi, ewo, wakuma mua, uwe efri, onyanko ponho. So se, mintumi enyi umpaye baano, emom, onodi obetumi, epistia, te ujidia, weyi anodada, emom, te opese, ujidia, ebema, wajie di. Se se, mekachilo, efa odofobia, oni hahon, na, oye unyabema, asa unyabema no, eni omeyi mumpu, owo omaya, insu eto oho, atadie pi ewo ho, mekase, etise bebi tise, Michigan, anabribi, aha, Michigan, ena owo, na, ohuna manye, efri uyadie bimu, na, eye saa muhao, aye, Kwankura, ehano, eyenokre, eyesa, eyesa di erwadi siyemye. Se se, dukwa ikura wonsem, eno, a, woma asuchile wadankopo ono. Pako, ma unyabere mano, na kakishene se, ma onya adune ntanta, emum, onyini, na ninyi na wabesano, ya diye si se ya, se, wabejiye diya. Udi wakuma nyina adidi, che, afi, se ujidia, adia bako, ena wabeye. Ani se gitumukura eyenokre sesi wo ka se o hwe sa enkrofo yi ye oyɛ ne no o hwe won hunu sa pi emom kuntumi hunu ye obɛyɛ owa he trobra sesi oba eha oyarefo no onipa kro a wo ye mere nhwe no ugidi se onyakopon betumi ada wo ha wadi akyerɛ me ma wo nsa so to ugidi a obɛyɛ a wo he obɛyɛ a wo he oyarefo no aha aha eno kre se odi wakoma nyina ebejie dia saa ntishie wa hawo no ntiti ubio eno kre kofie na jidi wanhwe no ohwei de ono odi chefa ani suadi hunu no ewo ho emfa ho ene de ekoso amen untimi hunu ewie peye se de onyankopon etumi wie pe ujidi saa ntishie wa no betumi afiri wo so enso ene ntumi ujidi se ebeye saa eye ko ka kire urade yesu se ujini di Debi, wo de poma ketu abi ene ebe nante te saa eposo ahonhon yade no ebubuwa emom enkoso enya wo saa wo renya saa unyi ni se etisa ujidi ujidi se wo ho beto ko wo kwan na Yesu Kristo ema wo ho ento akoma yade ekum nipa na enso ense se ekum ujidi to nyankofon be saa yade na wo ho aye odin ko na fo akoma nyina ajidi ka se meji saadi enukure mu Who can bro fu? What you bro fu asi? Ubi mra. Aha, eye. Ube kandye mekano, achide no. Kachide ni se, so ube jie diya, yofuno yadi eni be free ni so. Ono, ono be jie di, wechi hao no ebe free wo so, enso. Inti se se, ube tumi anko okwane. Na, nya, ayarisa. Wongote se, Ujidi, saa obare manuwa, wadi echili hao eti hono, aa o shemi, ebra me kaa saa no, anonsu betu miya nyaya le saa nsu, siya ujidi ya, uura, eye, uura, oba anuwa, oti ho etu hao sonu, wenya e hao, ewa ukon, winyan, oba, ujidi se, unyanko pwambe sao ya adwe, upe se, udo unsa etu abare manu kitu hao nsu, ema ni kutubi, na ni hon ebe ya ni di nsu, ujidi, uwo enidane, ema ya adwe, Wuni sabiu, ujidie, ena esa o yade ena ama wesipi
uti yesu kristo di
se otisa enura ene ene da apem ene yemuma yemfa yensa ento ofoforo so na yemmo gidie mpaye yemubia emmo gidie mpaye onyankopon dofo ebra wo soro animpa akata yensi ehwe wo se wukeka wo ho ewa tiefo yimu esa ayarefo yade ba biara woni onyankopon bo mpaye se obesa atiefo yina yade ma onyankopon home enhwie enwu won akoma mu fufuro na ma won wonu se ebre esa ye wo ha ebre tie bi abe ye be koni nche ono aye dono no na ma sese ya na nimpa emfa ayarisa emre obia ye bu satan fo ye bu ni nyuma nyina fo e wo yesu kristo din mu satan fi nipa no mu fri mo a mo begi no adi sese nyina na mo agi mo ayarisa atumu no mo sori nyina mo nan so enka se me sori agina sese ya agi mo ayarisa me gi sadi emfa ho sadi e otibia etie se wo gidi pa sori nyina wo nan so afi ma won sa so na ta se me da wasi awurade yesu se wasa me yade onyankopon enka mo ho.